hia mangapi sijayaona mangapi sijapitia ya kukera na kuchoma hata niloamini na walinigeuka ila peke yako baba hujawahi kunitupa waliponishusha chini ulininyanyua juu kanipa nguvu na mimi nipate launa fu nasema
nitakusema